Sababa bala adda addaan kan ka'e jireenyi namaa haala gaariin taane innaa mudatu arguun baratamaadha. Balaa konkolaataan rukutamuu guddaan kan ishee mudatee ture shamarree laakkaame tokkuu Nagaasaa garuu sana bira dabartee milkaa'ina gama barnootaan dhiyeenya kan digirii lammaffaa yookaan maastarsiin Yuunivarsiitii Joorj Waashingtan irraa torban darbe eebbifamte. Laakkaan eessatti dhalattee guddatte? Seenaan ishee maal fakkaata? Jaalannee dubbise.
Finfinnee yookaan Addis Abaabaatiin dhalatte guddatte. Tokkoffaa 10tti Maayinii Naativiti Girls School Horaa Kaateraalittiin baradhe. 12tti immoo Naazireet School baradhe. Achumaan fixee maatriikiin fudhadhe Maqalee Yuunivarsiitiitti cabaasaa argadhe jalqabuuf koo fuuldura immoo biyya kanatti dhufne jechuudha akka maatiitti.
Maatriikii digiriin dabartee yuunivarsiitii Maqaleetti ramadamtee turte. Achitti maal barachuuf turte?
Doktorii ta'uudhaaf meeshaan dhannachuun ture.
Dhuftee mana barumsaa jalqabdee turte?
Jaanuwaariitti waan dhufnee fi mana barumsaa galuu hin dandeenye. Kanaaf Community College hin lixee jechuudha. Achi booddee waggaa tokkoof Community College baradhee University of Maryland Baltimore County or UMBC kan jedhamutti argadhe as majoring biological sciences psychology baradhee nansiidha.
Isa booda innatti gara Ohaayootti deemte?
Digirii koo fudhachuu koo fuuldura Neuroscience hojjechaa ture. Medicine xinnachuun waan hin barbaadiif ofii koo qopheessaa ture jechuudha. Neuroscience hojjechaa ture. Eebbifame immoo xinnoshee ture Cleveland Ohio keessatti Cleveland Clinic Learner Research Institute kan jedhamutti Neuroscience Research Laboratory keessa hojii argadhee gara Cleveland Ohio'tti hin deeme jechuudha.
Biolojii fi saayikoolojiin waan eebbifamteef isa wal qabsiistee waa'ee sammuu qayyabachuu barbaaddee turte.
Akkas ture yaadikoof.
Laakkaan yeroo sana umrii ishee 26tti karoora ishee kana fiixaan baasuuf maatii ishee dhiiftee bara 2011 gara kutaa Ohaayoo magaalaa Cleveland'tti ega deemtee booda amajjii 29 bara 2013 galgal baatii cabbii waan tureef konkolaataan cabbii karaarraa haxaa'u ishee rukutee lafarra gara meetira 30 harkisee dhumarratti achumatti ishee dhiisee miliquusa poolisii fi sabaa himaan naannoo sanaa gabaasaa turan. Laakkaan sana booda hospitaala seentee maatiin kutaa Meeriilaand keessa jiraataa turan gamasitti waamaman. Sammuu ishee miidhamee qaama ishee madaa'ee lafee ishee caccabee wal'aansa fayyaa guddaa akka gaafate maatiin ni dubbatu. Laakkaan torbanneeniif of hin beektu koomaa keessa turte. Lubbuutu keessa jira malee haala abdii kutachiisu keessa akka turte kanneen yeroo sana ijaan argan dubbataa turan afuurallee kabaafatuuf meeshaa wal'aansa fayyaa ture. Sammuu ishee dabalatee wal'aansa oguma baqaqsanii hodhuu danuutu gaggeeffameef wal'aansa yeroo dheeraa booda Laakkaan waan ta'ee yaadatti.
Ohaayoo keessa jiraachuu kun yaadatta mana hojjechaa kan ture na yaadatta garuu bara 2013 booddee wanta baay'ee kan yaadatta.
Ohaayoo dhattee hammamitti rakkinni kun kan si argate?
Bara 2011tti ga'e bara 2013tti immoo amajjii keessaa balaa konkolaataa ka'ee.
Maatiin keessa akka dubbatanitti rakkina guddaa keessa akka dabarteedha. Ituu of hin bariin hammam turteetta?
Of hin bariin komaasoos keessa torban sadii ture. Achi booddee garuu komaasoos keessa yoo ba'e iyyuu shortan meemorii jedhama. Meemorii kun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf jija ta'uu danda'a. Wanta baay'ee isaa yaadattu. Erga bareen booddee iyyuu yaadattu wanta baay'ee isaa.
Ega koomaa keessa ammana turtee of bartee booda jireenya kee isa balaa sana duraa hin yaadatta turte?
Amma kan yaadattu yeroo jalqaba yeroo ka'e haati koos obbolaan kun na bira turan ganama yeroo dhufani guyyaa guyyaatti maalifaa san dhufee jedhee narraan fadhaaka. Suma keessaa natti himani har'a narraan fadha. Kanaaf yoo guyyaatti maalifaa san dhufee jedhee gaafadhaa san immoo utuu nuffiin natti hin turani. Achi booddee sammuu koo sirriitti. Taasuf gochuu yeroo jalqabu sirriitti naagalaa dhufe. Garuu waaqayyoof galannaa ta'u gaafichaa waan tokko iyyuu yaadatu ammayyuu yaadatu.
Jireenya keessa Finfinnee keessatti qabaataa turtee hin yaadatta?
Isa sirriitti yaadatta kan sii dhibu. Ijoollummaa koo sirriitti na yaadatta. Finfinnee na yaadatta, mana keenyaa faana yaadatta, kwaayarii faana yaadatta, waldaa faana yaadatta. Garuu asuma bara 2013 ta'ee duwwaatuun yaadattu malee.
isa ega America ufte jiratte sa college fa barte degree jal qabafa e bifamte isa fa yadatta turte
amus ritte nastufe na yadatta karu suma barakuma lama koda sarifata e sriti yadattu male durina yadatta bayesa
ega obarte boda qamike mida me sakam turte
kamuko kara mirgawan rukutames qamiko kara bitaw baye mi ami tore garu jero jero qaba lubugo kuwa tsede tsoje sa tore sandu tsit baye iga tore mi ami tore sindu te ni sandu tu kutami tore
spitala sana chiste akibate therapy adda fudatte yero amma mi sitte fudat
amma cleveland ti sede sagalin tore baye foye en tore garu wa insurance rakina wantef asna fidani matiko test wichu Maryland tichla insurance in bayera kina fidena ne torbana via sokolama matiko hoy fani kasalani na jesu turani
mhm
am insurance ta margan tichu achwot insurance agatte ki mersa Washington Hospital Center Washington DC timo barak malama afko afri kabecha kal occupation switch therapy ja kabecha
Hasa jal qabun sir rakifne ega fayite bod
baye baye na rakifne male oruma famba baye baye na jala bere tore doktorin terapistoni bundur mo kisani ingilifar andu batu tanas an ingilif dubatun bare sayu dubatu yu akuma uchan ABCD akajal qagu an aka ABCD tinjal qabe sentence formula kochun mondu magochun anas sapan tore kom tsala letetti mondu makara tin bere echu
inni dur barate degree fudate initti injiratte undum tumbade
tumbade yero baratumma sirti debia amma sirti debia papesko hinaka
sana unduma ke sadabarte afan tokko jette abaqa jette afan ingilizi dani barte dubisu barte ke sadebite namawjin hasa usre fatte university mogalt atamitti sana yadde me naka
kasi gari dani kun baye Maryland tiron ufu eta hala kofo abba ko bray ron ufu ta kam na barbat sitti ke aga tin den linye turre insurance shuan fide a chi wode ta e yora yalu sam ko tin no shei hot chawan turre newspaper malo fo mal fo di seron jer qabo tin no shei publish has kan jer amo dur be kan to e garo amra fa entri kana ko eta sriti de ron dubisu wa has policy dubisu jer qabe tra kasi ko debi kanahin usayam qejebe era jochin yoqabe jwa sabaratun ko grafiko san dumas debi nafta a debi nafta emo animo namoso akako takkani formasa ta undanda je iyali daro samun ko ak duri spay dafeno jotu amma bayen fu go era garo akana mota garbara fast miti akuma garbat arikit jochin danda usurein kanaf akam kim baratta je e fiyadu Washington Hospital Centeriti Justin Research Richard Sonnet ama tabi yara konfe iko yaronetimo o neuropsychology exam for then they such in that if why is a gay yumbe ku pato ku fe yumbe ku my little neuropsychology je inga fete namo sa barat barbadani hodi ti debi kan barbadani tomare pe injury one takashi namakabate fi accommodation akargatani ti sa evaluate eto sa ani bote sa agasi sani malabarum sa ayu de hoji accommodation akachu denda uja ina timi bayi bayi ngambade and doctor iberadi me evaluate din te achu vade double time yo argatte ati samunke akuma magabra bra anuchu sa yedan bayi bayi ngambade chi ari infurate chua graduate school debut demu da ormasa kona surate ormasa GRE jaramu graduate school day miro barbaddu master's PhD fa yhoto chiro barbaddu qabo ma se ora bachi di ari erama surate qabdi gara ga interview
dagge fatota kenya marin shamarre la kamitku nagasa woli ngagge sine torbet fufna la ka heddu galate fan